From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the September 2014 General Women's Meeting of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with featured speakers from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be by a combined Primary Young Women Relief Society choir from stakes located in the Magna, Taylorsville, and Salt Lake Hunter areas. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President, will conduct this meeting.
Sisters,
anyano ma ye mamu akwaba wo ma amansan hwe mu wo Yesu Kristo asore a ewo ho ma ena idea chiri ahotefo mu ye hwe mu wo mrai bebre wo asore mu bebiara a ma wedi mfre nwotwe de ko oha ni nwotwe aka bo mu mekuo kese a ewo etu ehu che ni jidie. Commissioner Thomas S. Monson, I would dish him with ye and him. I'm a home coin, same Indian name. Midin de Rosemary M. Wixom, primary among San Titanini. Yet that Thomas S. Monson, name a 44 Titani, Harry B. Irene Ugdorf, our kind of one adri. Yes, I'm so at the elder Jeffrey R. Holland, ne elder D. Todd Christopherson, our war, Asumaku no moon so assi. Elder Christopher Golden, our. Or can't add your son, Kuono, any Gary E. Stevenson. I'm sorry, just a 40 in any no. Yet, does I knew any more in you now? Wong and Moa are on the money and you saw. Wang are what he had and so near Relief Society, young women, any primary among Santitina for. Yes, I'm so damn penny for our war relief society, primary, any young women, Kuono Muno, I say. Na ye ma kuo ma a wo wo young women amansan kuo a eneni eda edinkan a wo firi ewiase afana nyina akwaba eye nshira se yenya akwanya som abomu wo sa adwuma kase yi mu anyumtufu kuo a eye primary young women ni relief society ma a waka abomu efiri Stakes are a war magna, Taylorsville, any Salt Lake Hunter stake. And Obedi Nyumba Maya Nadri, Erin Pike Tall, na Obedi Wong and Nim, Linda Maggis, no Bebos and Kuno. Anyum to four no bestage, and we are see a bra or two on this day of joy and gladness. And Paiboy Dicano, Dora Mkabella, or ye young women among sign sudi for Kuno Mumba, Kuna of Free South Africa, no de Bemaying.
Our Father,
you're at it.
We are so grateful.
Yadawa se nim emre we. Yadawa se ewo ekwanya wode amayin se yembra niembe sya onho asem. Yadawa se ma edan fefefe we ayetumi abeshim waha. Ye dawa se emma sisters are omo eboa emo ehie mu ewiase afanin yin na omo tie conference we ya dawa se ewo Yesu Kristo ne ni ewo no ye bom pa ye se obeshira ye young women leaders nia ya dawa se emma yen kom shefuo a omohwe asore ne so ye bompa esenti obe bom ho ban na wa she omoden ye do ye prophet Thomas S. Monson ye bompa ese obe ko so an we shira no erade ye bompa ese emre we obe shrine na that we might be able to ye betumi have listening ears atie ensema ye beka no na ye de aboyen bra ye do irade na ye kawo Yesu Kristo dimu amen.
We will now view
afi ye be hwe primary mofra a wore to nwum wo Seoul Korea mpotemu a Sister Ko na obedi wong anim wobeto I love to see the temple. And no what you know onua ba Linda K Burton Relief Society amansan titine ne no ne ye bakasa. Onua ba Burton kasa wie a adwumtofo no beto. I know that my Savior loves me. Any I know that my Redeemer lives. Onua ba Jean A Stevens futufo a odi nkan wo primary amansan titine fo no mu no ne ye mbekasa.
Kamsamnida.
or can say, Eko ye, Emom, Minyane, no, and a passe won Kosuku, no, or more, no, who can or pay say, my Kosuku, dada. No kwasem na me nkyerɛkyerɛ no mu sɛ sukuu kɔ ɛnyɛ dako adwuma na mmom ɛwɔ sɛ ɔkɔ sukuu nnafua num na awɔtwe biara wɔ mfie bebree aberɛ a yɛadwen sɛ yɛbɛsiesie yɛn ho no ɛne menwee ho sɛ wote celestia dan no mu wɔ temple na wohunu awarefoɔ maa ne mmarima a wɔde wɔn baa afidua kronkron no mu wo ahobrasie mu abra wo twen na waware wo mu wo mra ni awieye ayifo ba bi wura kronkron bia ho na oni ni hukafo kuta wonsem na wo hye temple atade fefefe na nananim eye sedie otnasi na otwene ni hwehwe eden mu ho afi wo hyasie se wo su na nani nisio no e pa kire se nani so e wo bia wo eni kronkron ayeye de a o twen ni ne hokafo aye na nani nisu e pa kire se mani so se me wo ewrade fie ene a me ne me hokafo e twen ahye emre a eni awie ya kwantu ase na na ebeka se wasiesie ne hu yie pa and chaye na ye nana baba kuja nsemfo bi tu misumie so I can say adie ba ko a e ka me pa wo abra mi wura temple fidio ni mu eni su asumdwe ni honhom mu edo a e wo ho eni pa betimi akọ temple akonya ahosane atenka wo o kan nu ye ye betumi anya ahosane atenka ni ani su ohunu nsem wo temple ani tumi a ye de besi ewiase nsohwea no de osua fa temple ho wo abra odi ono akasa ni din ekọ temple akoye subo ni honhon kronkron ayeye de ama wo mo besiesie no ama wanya temple ayeye de apam ni nhira a ebebe chire ama ni ho ni nabusua Elder Russell M. Nelson ka se se de wasiesie temple ama nipa no e wo se nipa nso esiesie wo homa temple no Abra making kind or kuni moro na hun sembiem wa book of mormo muno. E kai mi se die ba as a dear ba kun a sum mupa moro na ye ye. And isa wo siye si ni pa fono hm ma wujina homa lemonite a ku fono. Wo siye si nun kwa funi ye nitrona kan se na she e ye laminite fono wang wa se de ni fa fono siye si won hm wa e kwine a e subi mada. Sansemfoa ahosiesie a esubi maada no kama koma pa. Se na yebesiesie ye hu ye akwaje tempo nhira kronkron no. Ewurade kire sen na ebio mema mo nhweso wo bibiara mu. Mo ma yenwin kire no nhweso no so na emo ayen ma yensiesie ye hu ye. Moro na ahosiesie ma na tamfo no nam jidie no kware dwuma din na saa kwan no so so na ebeboa me yesiesie ye hu. Memre won semfoa ajenkwan no kafa mebunu num anyansafo ne mebunu num ajemfo no hu. Emposa sansemfoa yi kafa ahosiesie a ye ya ma ma ye toso mienu no ye betumi de atoto ye ahosiesie ama tempo nhira no hu. Matthew enwoma etre aduonu num no ode osuru ahima no betoto mebunu dubi hu a ofa wonkane ase wokoshia ayofrokunu no na na enum num ye anyansafo ne enum num ye ajimfo wan a na oye anyansafo no fa nwoka wonkane ano hu abra ayofrokunu no cheye no wobre na wodeda ye na de osuo mu no wotie mu ka ase monhwe ayofrokunu no reba na monsori nkoshia no na mabunu ni nyina asori soso wonkane ya na ejimifuo no ka kire nyansafo no se momma ye monwu ni bimfa nwu ye nkane anim na ye die na dundum na nyansafo no se wanse da bi na ensu ye ne mo monkonkoto bi wonwa awoton no ho abra wo ko ye no ayofrokunu no bai na won a na wasiesie won ho no ene ne koi na woto edan ni mo achire na mebunu aka ne bai na o kan se urade urade bie ye na wo yi won ano se mprempren mu no mese mo se munimme menjin de se ye mu biara nkankane won a wowo akoma mre no betumi aka se enye ye ya emma ajimifo ma no ye mu bi nsu mpo beka se empo anyansafo no ntumi nche won won mo bia ni nyi ana emmo mdwe hu ajenkwan no ara na ofre enum se anyansafo ena enum se ajimifo Abra ye dwin sansemfo ayi hu ade atoto ye tempo ahu siesie hu no ye nkai de komhweni bi kan ye se ye ntumi nche honhun mu enwo president spencer w kim wo ka chirechire mu senti ama mebunu anyansafo no ntumi ni ajimifo na nche wonwo no oka se oka se asor kwasi ada asor ko ade enwo kan yen ye honhun mu control of bodily appetites preaching the gospel ye di yesu antro no na ye di ye ho so na bibibia ye ye bua bia e di enwo kakran kakra eka ye honhun mu ayi ye tua tususu odudu tene ni abrabo ene ene ye a eboa ye nyina so be bua di enwo agu ye nkania a eye adumunum wahu said di ahosiesie kakran kakra ye tumi bua ma ye bo ye ho mmodne esiesie ye ho kwaje ayeye de kronkron ma ye ho ene afoforo de ene ema nketenkete saa nso na ebetumi de honhun mu ngo agu yen ahosiesie nka ne yam yesu afri elder richard jesus call to her say ankronkron tene ne ye ho hia ma ye nya tempo nshira subampa free abrabomu ne pa a enam ewurade nchirechire so eba I love the word consistent. Medinsemfoa awurade kyerɛkyerɛ so ba. Yesua fri Bible dictionary mu sɛ efie pɛne bia a yɛbɛtumi de atoto tempo kronkron yɛ ho. So yɛ fie te saa ampa. Abaayewa bi baa yɛ fie nansa yi a na menim sɛ ne nuabarima afiri nsɛmpa katerɛ aba. Mebisa ne se, ete se wonwon fie ho, ose eye pa. Nemum, eto da oka kire mo se, omoma enwum enkofo. Ose nempo na enye nwum bo ne kra ne yeto. Eye ma yen se, abre nyina ye behwehwe nya abre abom ne ahwe se, ye fie ye baabi ye betimi asiesi ye hu anya honhom na tenka. Se be ya ye betimi anya atenka no nsoso, ewo ewurade fie nso. Say yes, 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 hun ewura tempo mu na ye di tempo ayeye die so a ewurade be shira yen bebre. Madam for pa Bonnie Oscarson edane tre no ka se. Bia wo hwehwe bebre efi no bebre befi ho aba. Mene no ya adwen pa. Enam se ye kwa tempo kwanya nshira a eni ya wieye ni ntino. Eni kwan se eye ye nwanwa se suban pa edimu pa na ebetumi ama ye nya se nshira no. Alda Nelson kan biom se enam se tempo ye ewurade fie no ntino. Ono ara na wo kire kwan a ye mfa so ye nkɔ hɔ. Ye wura hɔ se na hɔhɔ. Se ye kura tempo recommend ye ade a eso mbo pa a kire se ye wani so me Nyankopɔn ne na komhwefo. Ewiase agudie mu atitirufoɔ ne sukuu kɛseɛ mu asukuufoɔ ɛde nna na awɔtwe ne bosome ne mfie bebree ne siesie wɔn ho daadaa ho siesie na wɔhwehwɛ firi wɔ hɔ saa nso na yɛn a yɛpɛ sɛ yɛkɔ ɔsoro ahemman mu no nso bɛhia sɛ yɛbɛbɔ ɛberɛ a ɛho tew a ɛdi mu wɔ aberɛ a yɛreyɛ so tie da biara ne nkakora nkakora sɛ yɛrekɔ so bɔ mmɔden de ngo egu yɛ honhom nkanea mu no yɛbɛma yɛn nkanea no adɛre ɛne ahosiesie pa me wura a wɔyɛ steak panyi ka kyerɛɛ me sɛ ɔtumi kyerɛ wɔn a wɔn asiesie wɔn ho yie paa wɔ aberɛ a wɔrebɛgye wɔn tempo recommend ɛfiri sɛ wɔn wura dan no mu a wɔhyerɛn Ewo Caitlin Temple mpaya edi kan no mu. Komisheni Joseph me bisa Irade se wo oma obi biara a obeba ni fidua no mu no nya ne tumi. Na won nyini wo ni mu. Na wonya honhun kronkron no mroso na ama wasiesie won ho anyade ohia nyina. Eye me mpae bo se temple kono enye da kopɛ adwuma emayen. Mama yɛsiesie yɛ ho ɛnya yɛyɛdeɛ no nkakra nkakra na yɛmfa yakoma nyina nni apam no so. Sɛ yɛyɛ wei a menim sɛ yɛbɛnya honhom kronkron no mmoronsoɔ. Ɛne ewurade tumi no wɔ yɛn fie ne yɛn abrabɔ mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
Dear sisters,
mu se onyankopon aba mabawa yemfie agina bia ne se nia yesi yesronko no
we are his
if we say ye onyankopon ne ma na
the power of that individual covenant sat upon my heart 3 weeks ago as I attended a baptismal service there before me
na inkola anho fefo anho tre na omote menimi omo eni age se omo bebo esu ene emre a mehwe omo nim no menye na mehu nkola nketo akeke nanso na mehu omo tisese nya onyankopon hu omo no anko anko mehu Emma ni Sophia ni Ian ni Logan ni Aiden ni William ni Sophie ni Micah esu po apam no yeye no baako biara ahye atade fitaa na omo wo ho omo ye krado se omo ni onyankopon be apam a edi kan drink we echire ebra wuwubo esu no se wo kai pio se wo kai keto bomodin ni nya atinka wo senia apam a oni onyankopon yeye no senia otin nka yebo udi na yedi uhye nsio mu na upie se onyankopon ba a waye apam oba a waye krado se yebe frɛ no onya ewo onyamedi mu na wahye bɔ se ubedi nechi na wedi ne mransɛm no so apam hye a ye ni onyankopon aye no ema ye hu nipa ban aye ye ema ye no no bomu ewo kwan soronko so ye hu se ne ye so mbo ewo onyankopon enim ewo kwambi so no yeti asie se onyankopon doye mu baako biara dwen ho ye mu baako biara da onyankopon akoma so nia opɛ ne se ye betu anamon a edi ye san aba ne nchen biom senia osubo apam ne ehu hia no
It's only the beginning.
Aye, ahyasie no eno ni abubuo a ede yeto kwan a ede ye ko da nkwa. Tisesenia Elder Bednaka aye no. Bra a ye gina esubo nsio mu no. Yeto ye ni tre temple. Enye apam hye nkwa nanso senia ye di apam ne so no. Eno ena ebua Emma yenya dan kwa we ani yani da suo ye botaye ani yani gie midi dansie wo apam she to me bre a me hwe ma wofuo edi asempa ne so me ma me abrabo echre me pefe se dada ayeye die echre
even as a girl
Emrempos ebra oya baba wa no na niama oye no ebwa ma ye hu se oye onyankopon osuane mapa mi hu asumje eni tumi eni bambo a eba na brabo mu emre a oye na odi na pam so ne na brabo we wiasim echre ne do a o ma jinkwa no eni epe a na ope so di ne chi Oh, senya me pese mi di ne mfato ne ho. Ma wofuo awarie no ehyase kwan soronko bi so na 1936 na na omo ayo madwen se omo kɔware. Ena me papa nya krataa se onko no onko ka sempa e wo South Africa. In krataa ne ka se Waye krado a on friend bishop usumi hun tempara se kwan an omo fa so fre missionaries no esun senior sesia omo fre missionaries no me papa ne me maame ye omo adwen se enti me papa ebeko akosum e wo South Africa two weeks ansa na okon me maame ne me papa de bia omo during one of the picnic lunch. Oh, memory group.
Fasting and prayer. Mother told her dear Claren that if he still wanted to, she would marry him.
Early
days of the church, men were sometimes called to missionary service.
Family at home. Yefre, obise onko ka sempa na. Otumi wari ansana wako. Ni priesthood impenyifo no. Ejitumu ena me mama ne papa wari ansana okọ ne mission. E was all Lake Temple ni mno me mama nyane endowment. Ena ye wari omu. President David Omakay no wari omu. Na omu no e ahobrasie ahyasie. Na omu ntwamfoni. Na oni atadeɛ fefɛ bia oni nhyiren na na wanyɛ ayefra apontuo biara ngye ni na nyɛ wɔ nwadwen ane so ene temple no ene apam a ɔmo kɔ no na apam na ɔmo yɛ wɔ temple ne ɛyɛ bibia ina nsia ekyire no eni suo ɔmo ka baabae ɛna me papa kɔ South Africa na ɔmo awareɛ no emu dɔ ɛsen ɔdɔ na ɔmo wɔ mo ɔmo ho no na ɔmo do onyankopɔn ɛna na ɔmo wɔ ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛsom no nti no apam na ɔmo yɛ wɔ temple no ɛma ɔmo ahoɔden ne tumi a ɛboa ɔmo ɛwɔ mfe mmienu na na yɛ ɔmo hu ɔmo ho no ɔmo anidasoɔ
Well, it certainly wasn't an easy way.
Na enye mrese omo beshe aware ase nanso na eye ekwan a omo tu fapem a ebebua ewo mo busuemu no ebra omo satso omo wo omo nkola no omo hu senti omo do ma nyankopon ene senye omo bedi ne mra so no eno na na eye ade ba ko a na eda omo ni so Mitumi hu se inshira a free apam die so no egusu shira ye busua ne ende Linda Kebet in ka se ekwan pa a edimu a yedi she efie Kenya ne se ye bedi ya apam so omumre a na omunya nsohwe no ano ensi ebra me papa e free ne mission ne bae no e na omusan frere ne se onko ye soldier e wo eriasi ekokesie na eye emra aye din pa ema me ma wofo na me mame
and certainly certainty were also marked by whisperings of the spirit that spoke of eternal
na hum no ka kire wo mo enshira ani awieye ani asumdwe Empo abra wako mra imu odimu no. Mi mami empo enya abrabu ana eniji ewom. A odo ewom na wosum yensu so. Edo ano woma ajinkwano echre ewo sedi enu osibo nebra. Na wawo tima kesie ewo ni ejano ewo. Na no wawo tumi ano otimi dishira nkofo bebre. Na nijidi a na wowo nyankopon mu no eye eda ne di pefe wo Thomas S. Monson sembia okaye okan se enye esum bia ni ho aye sum esun dodo bibia ni ho a edim dodo maye se benya sa nshira na abaye brabo mu wo kwan abrenyi na mu no e wo na brabo mu no me maame enya ho odin Enam edo anu owo menyankopon eni apam ni ayeye di awo yeye.
There is no doubt.
Bibia ni ma adwen mu, minsuro bibia wo ma adwen mu.
Se
Bibia na wo na brabo mu a eko ye bia yetimi de toto yen abrabo ho. Obaba edi nani si nyankopon apam ni de wo ye no so a. Nyankopon etimi ayi niema pi echre no wo kwan bebre so. Me maame ka kyerɛ me brebi sɛ ɛkwan a mɛfa so a mede bɛdi maapam so ayɛ mayɛyɛ deɛ no ɛbɛyɛ nhwɛsodeɛ ama wɔn mu a ɛbɛbɛ akyire nti anuanom mmaa ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ nya saa nhyira no a yɛbɛnya afiri temple mu ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ sɛ siesie yɛ ho anya saa nhyira no te se nyankopon baba no me hu se enuanom ma mo wo wiase nyina ni mfie bebre mu no wo mo betimi anya no yie wo sansam yi mu
like so many others she's excited
te se niema Emma bompa ebo eso wo mra wo di mfie nwotwe te se ma bebre no ne ne ni ji so opese wo ye bibi Mary ye so obeye bibi enya temple nshira waye na adwese wo siesie no ho aye temple aye ye de abra obedi mfie du mienu Brianna enso so do temple nyuma wa JL Daniel Maxwell ayi nsem na tumu se obehwehwe din bebrebe no de akọ temple na ono eni nabusua eni ne nanfofo nyina beboa na mwa yesa suboya ma won a wawu no wo sa kronkron dwumadie yi mu no yakoma ekọ ema won ma ye nananom a omawuwo na emum ekọ ma nyankopon so ana fisi eye obi a obo ne ho mode mpa a wo ko suku wo suku kesiye mu onya esuahunu eni anesu ohunu efi ekwan ya ofa so a wo som afoforo kacha a wo free Ukraine e wo adosunkun e ma temple no ansa na wo besi temple no wo Kyiv Ukraine no ono ni ama amwo ni the branch no esiesie wo ho ekọ temple once ba ndako e wo afi ni nyina mu omo bompa ye omusua chro sem no na omo to nwom sebe ye abra omo tu kwan no kachi kachre me se abra ye bedu temple ho no mu no ina yesiesie hu ye a ye kwa kwa jidi e nyankopon e wo e dema yen. Se ye nyan shira a nyankopon wo dema yen nyina na abra ye nam e kwan yi so wo asasi mu na. Temples e ye eniema a e chire nyankopon do e ma ye. O tu ne nsa fre ye nyina se ye mra ho na ye mesua ne nsem na ye hu ne do a wo ma ye na ye nya asofudie tumi kronkron na e hu ye e ma e beboa ye. Emu apam ne mumu bia ho hia ebe ma ya akoma ebubuo ani akoma emudo na ebe ye bibie sesa ewo ya brabom na sede ye ko ni fie ni akwa kosua ne nsem no ye benya ne tumi ewo ye so ne ebe fa ne din na to ye so ne ye benya na nimonyam na mana ba ye so na ye nya na bofo no ama omu awoa woa ye
I share with you my certain witness.
Mi di ma dance e chire o. Se e japa wo su ni ti ase. Na ni baba Jesus Christ. Ah, ye wo ani da su obi ani bo she bia wa she afa temple ho no. Ye benya. Ma ye nya jidie na ye nji ni di na ye nji ni nsem ni ni. E na me bo ho mpa ye. Wo Jesus Christ di mu. Amen.
We will now have a special video presentation of women, young women.
We free we are seeing for now. You know, since you should not come. We already are dancing after here. Here say yes, yes, yes. We are on tempo. Now we cast a fan. Shirani, we are doing biya. Aba wonga brabo. We are so attack on tempo. Since you know, you know. You bet here for new bani left Marriott for 2-4 hours. Young women, I'm excited to know who.
Esta recomendación para mí ha sido una gran bendición en mi vida.
Чем больше мы будем ездить в храм, тем больше мы будем узнавать.
Хотя по дуду оно аран и беня нянку понту ми. Мене ме куну ка я хубо му мфие нумуни ко. Во Хонконг темпо. Нема а во чреча ньен во темпо хону абуа я брабо. Я ше босе маюа се я беко темпо даку на во чу биара эва фи му. Na watu biara wo meme na yesimu donko anopa ekọ tempo na yedru ho ne mo bese yebedru bo ne arisbe no nsia ye yedwumadie ekosi no nsia nwumre asumdwie atenka a efri tempo eba ye so
en todas las actividades que desarrollamos a diario.
Tanka ye demo
kanda abrabo munu aya aya se biara mi ndie ni adagye nanso se meba temple a meti kom ye ni asomdwe nka
Mimfa temple no inni agro. If we say bre a mi di can call ho no meeting cron croninka. Emma me instra a edi kain wo temple no. Misiesie me cras na mi krasi kabo sumi biyara. Misiesie bre a mi re a temple no mi hu se. Eye radifie. Midi adans ye se tempo no ye. Eni jie fi biya minim. Na tempo no ye bro ye febro so. Manti inka se me wo asase so. Me jene se na me wo osoro. Na ye wo hono me te inka se me ne me hao. Intam kwain aware. Na sana maben na sana na maben osure jano. Bre a yura na suwa dani muno. Mihunu se. Mihun ya wufu wana ye bomu nkoto dwe. Na eye atinka papa a menya wa mabrabo mu nina. Ye ye dapim nina ara na ansuwa.
Abraham me di mfie do no me maami wuye efri kokora mu na eye din ye nanso bre a me di kan sue free nsempatre fo ho no me hu se hu hia se me ko temple enti me ko temple e da edi kan no me hu juri me meti honhom no nkan kese pa ara chen de menya da me de me maami di nkoye na amenya atinka se o sire kire me se meda si bebre se wuye we tempo no boa mabusua nya nka bom na se ye nyina ka bom a yetumi nyini ntentem boa boa ye hu wo honhom mo enam se makọ tempo nti minya ayre chichire wo hia demu me hwehwe obi ma wo hwe me mama me na menko ame kọ ye da edi kan no na minya minim se meja wo soro no enim me na oyima no
emfa hone wotibia emfa hone wo haw emfa hone wo yare se wo ko temple a wo hu bedwo wo na we free so wa ye fofuro bi weni begye wo beti insure a mean to me interest si anka na me wo mmofra nsia a wo wu opeponda dumienu me kai bre a sase wo suo no siye no na me resi niama na mmofra no tete abontin baby a eben efie pono no ano efie a esi enchen no ebuye bra ebuye na beton mmofra no so me ba tempo bra edi kan no me te honhom no enka kesie paras na mihunu se no kremu me wo irade fie minya atinka papa efa me mofra man shre won humpo no minya atinka boni bi me hoto me minim se ese me jina bre tiawa bimu me wo asasi isu no na edabi meka me busua eniere aho me ji sai we me ji sadi Ya kwa tempo mu echire no. Inshira beko so asene uwo yen. Asitine mu nyinere mu. Enti inyaye wo tempo anamontuo da.
Did you love that as much as I did?
Weni ji hun sa de meni ji hun na. Wunya inshira tempo etwe hun shia wo yesefa na nyina. Many saw ye. And I drew ye, me persem, ye dream, I see the emu, no be whom I hear pa. Edin kind, say ye cosso, and ya and some pano no curry, wo young a bra bomu, na, dear tosso me, you know. Say ye ne a fo for a etche. Do you know? One name won't who hear I hear. Mumu biara says ye ye assume what wo a jar in Heavenly Father's or was so unquite the ye yemu. Ye wo juma ye ye nim no kware a ewo nsempa no mu ye siesie ye ho se ye bedi no kware no anim ewo se ye di no kware ewo se ye bedi no kware no ewo se ye che ye ni afoforo so che ewo se ye ma ye ne so na ye kan ye gidi a ye nim no chena afoforo ewo ebo obusumi mu wo ewo enzyme mu no da Russell M. Nelson ka se ye hia ema ah, when Odimu, a wɔbɛhyɛ wɔn gyidie yɛhia wɔn sɛ wɔbɛsua nkyerɛkyerɛ no na wɔte deɛ yɛ gyidie no ase sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi adi wɔn adanse afa nokware a ɛwɔ biribiara mu anuanom mmaa mohyɛ me gyidie din wɔ yesu kristo mu mahwɛ mo nhwɛsoɔ ate mu adanse deɛ anya atenka wɔ mo gyidie mu firi brazil ɛkɔsi botswana mokuta nhwɛsoɔ pa wɔ baabiara a mobɛkɔ Wanga eben mu no enya atenka no efri wo mabusuafo ani wanga wo wo mu fon so ani monanfofo piye wo baabi bebre empo akosi nipa wote wo nche anadwi minister Harriet Ugdorf ye adwin se mo shrine wo wiase a aye sumu yi mu na abraham bo mo ho mode na mabro abrabo yi nu se nsempa no be ye anigisem President Thomas S. Monson ka sɛ sɛ wo pɛ sɛ wo di kanea ba afoforɔ abrabɔ mu a ɛwɔ sɛ wo di kan hyerɛ sɛ na yɛbɛtumi ama no kɔre kanea no ahyerɛ wɔ yɛ mu ɛtɔ da a ɛyɛ a menya atenka sɛ mekanea ɛyɛ adu saa na yɛbɛtumi akɔ so ahyerɛ Trosam no kyerɛ sɛ nea efi Nyankopɔn no yɛ han na deɛ onya han no a ɔkɔ so wɔ Nyankopɔn mu no bɛnya han no pii. Ɛwɔ sɛ yɛkɔ so wɔ Nyankopɔn mu sɛ deɛ kyerɛ no ka no. Ɛwɔ sɛ yɛkɔ bea han no wɔ. Ɛyɛ agya a wɔ soro ne Yesu Kristo ne Trosam no. Yɛbɛtumi akɔ temple nso wɔ abrɛ a yɛnim sɛ deɛ wɔ ɛhɔ biara yɛ deɛ ka Kristo ho asɛm. Ɔne ne mpata afɔre ɔbɛbɔ maayɛ no dwen nsonsonsoɔ a temple wɔ ne mpɔtaa mu ɛma kuro akɛseɛ mu yɛ fɛ ɛhyerɛn wɔ bepɔ akyikyiriw so adɛn na ɛhyerɛn na ɛyɛ fɛ ɛfiri sɛ kyerɛ no kaa sɛ nokware hyerɛn na temple mu yɛ nokware te sɛ yɛn ara Wɔ 1877 mu no President George Q. Cannon kaa sɛ temple biara brɛ ɔbɔnsam tumi ase wɔ asase yi so. Megye di sɛ baabi biara a wɔsi temple wɔ asase yi so no ɛpia esum kɔ akyi. Temple asɛdeɛ ne sɛ ɛbɛsum amansa na ama agyapa a wɔwɔ soro mma nyinaa ɔpɛ ama wakɔ wɔn nkyɛn bio. Ɛnyɛ saa nso na yɛpɛ sɛ yɛabrabɔ ɛyɛ anaa ne yɛ fie. Sɛ yɛbɛsum afoforɔ na yɛaboa wɔn apia sum akɔ akyi na ama yɛakɔ agya a wɔwɔ soro kanea no mu temple a yɛyɛ deɛ kronkron no bɛma yɛn gyidie a ɛwɔ kristo mu no akɔ soro na ama yɛn atumi aboa afoforɔ gyidie nso wɔ temple honhom mu no yɛbɛtumi asua tumi ne anidasoɔ a agyenkwa no de ne nkwa bɛto hɔ maa yɛn n'abrabɔ mfie kakra bi atwa mu no yɛn abusua kɔ nsɔhwɛ bi mu mekɔ temple kɔbɔ mpaeɛ hwehwɛ mmoa mehunu nokware no mehunu mesintɔ na mehu dwiri me wɔ saa honhom kyerɛkyerɛ no mu no mehu ɔbaa ahobasoɔ bi a na ɔyɛ nneɛma wɔ ne kwan so na mmom ɛnyɛ awurade kwan so na ɔgye animuonyam ma ne ho na mmom ɔmfa animuonyam ma nyankopɔn mehu sɛ na mehwɛ mea me ho mesu frɛ agya a wɔwɔ soro na mekaa sɛ mempɛ sɛ mɛyɛ saa wɔ baa no na sɛn na mɛtumi asesa wɔ honhom mu anisoadehu no mu no wɔ temple hɔ no menya nkyerɛkyerɛ fa hia a mehia agyenkwa no mprempren mu wɔ hɔ no medane m'adwen kɔ agyenkwa yesu kristo so na menya atenka sɛ meyaw no afiri me so na menya anidasoɔ bi wɔ makoma mu ɔno pɛ ne m'ani da soɔ na ɔno na medaa o mehunu no pɛfɛɛ sɛ honam mu baa yɛ nyankopɔn tamfoɔ ɛne wɔn a wɔka wɔn ho wɔ wiase wɔ temple hɔ da no mesua sɛ ɛnam yesu kristo tu ho akyɛwuo no so pɛ na maho mmasoɔ suban no bɛsesa na ama me agye papa menyaa ne dɔ no atenka na menim sɛ ɔnam honhom no so bɛkyerɛ me kwan a memfa so sɛ mede makoma nyinaa to no so a meda so reko me mmerɛyɛw no nanso megye ɔsoro mmoa a ɛfiri mpataa no di saa nkyerɛkyerɛ no kwari yi baaeɛ berɛ a merekɔ temple no na mepɛ ahotɔ ne mmuayɛ me de nkonu ana ewura temple na me free ho no me hunu se me wotu mi me yemre na manigi efri se me nya ni hanu na meji ni hwehye a owo ma me nutu mu wo wiase afena nyina no temple de danso wo won abonten na enso ewo mu no de ni nyina wo kania ne enu kore a eni awiyeye wo korontie nwoma efie tremiansa enyimu dunsiano oka se munnim se moye nyankopon asori dan na nyankopon asori na nyankopon honhum timumu se onyankopon mama no ye de danso wo wiase te se temple ye nso ye wo honhum kania wo ye mu te se temple sa honhum kania yi to say ajinkwanu kaniano
spiritual light is a reflection of the Savior's light. Others will be
na afufuro be hu said ye yeshren
we have our own roles to
ye nyina ye wo ye ankasa ye dwumadie a ye ye efri oba maami okandifuo ni okyerekyere ni kosi onua ba dwumaye ni oyire ene adodoo dwumadie bia hu hia na emu bia nsoso wotumi wa abra ye di nsempa no kore ni temple apam wo ye bra bom elder dito christopherson ka se wo ade nyina mu no maami betumi anya nkenten so asini obi biara wo ayonko fa biara mu na ye masusa no metin ka se mini mi kunu David eye ahyenka kafo na mehunu se ye madu ba kono nyina ye nhrema a na enam yen a ye nhrema ejina hyema bia ereboaboa ne ho akosi eposo mini David hunu hia se ye pese akwanchre pa efri ewurade ho na ye de bekyerekyere ye ma no na juma a metadi ye ntadi sie nkwada ngoma kinkan ni aduane noa Sometimes I told that be what no, you wouldn't say, sir, and your monkey kitty to say a busian pie ball, dress him suyani a busian, a numerician mono, near market see a year pay ye. Now, so me dear dance here says, sir, you may you ne yo yi won fa so a eni awiye ani je kese bi ba se abra ye ye sa ne emayi
and ready to embark in the service of God our small acts of faith and service
ye jindi anwuma nketwa no ne osom ne kwan a ye mu buem no betumi atoa so wo nyankopon mu na odi kania ne anumonyam a eni awiye abra ye mu bi ye musuane ye nanfo ne yen atipenfo Dwen kentenso a akwadaa oba betumi anya wo nabusua so ye mbaba gidiye hira ye busua bre a ye mbabere maketwa yira ye wanigie bia bi abusua ne de ahopepre hwehwe no na nkrakra no ye mbaba a wadi mfie dunum bo mabeti ka se maami ye mumpa ye na ye no kra abusua no bo a won ano wani padom no mu ma ye bo mpa ye na ye hu me ba no
to all the primary girls
I man ketu amwa hanyina me ka kire mo se me pam cho mon kan kire mo bufuafo na mon kai wo mo se wo mo mpaye wo ohiu bremu no me nyakonya ko maiwa oha aduokunu hie mu wa Alaska won nkenten so wo me so no ye din won abuabua won hu won honhum ansa na oriban hie mu no na wa kai mo mo nwoma no atwe the living Christ nsemfu anagu won trim wa ada etoso miensa no maiwa ohaduo kunu no nyina agina bo mu ka sansem no pepepe honhom no hye dan kesue ni mu ma na mepese anka meka won ho nanso mantumi na minya saa kenkan no ho adwuma bia afi ma sha sie risua nsem a ewo the living Christ no mu te se de anuano ma no eye eyo na enam won kenten so nti menye sue hunu Ewurade adidi apam no mu se mekai jenkwa no wo abra merekosua nsem a ewo asomafo a edi adanse yenu mu menya ntiasi a emudo wo ewurade adidi enu mu meni da so ne se mebo afode amajenkwa no bro nyayi se metwe the living Christ nsem na gumitrim na akama kumam megidi se metumi anya ten nkenten so pa te se de Alaska nuano ma ne nya wo me so no obetumi ahu wo hu wo nsem a ewo the living Christ nsem no mu o hye obiara se wonni nanamo nso Onanti Palestine kwanso sa yadie ma nifrafo anitie na onyane ewufuo. Yen ma aye wa sori yimu yen nanti wa Palestine kwanso na yen sa yadie nanso ye betumi abompa ye na ye di ayaresado a ewo mpata nimu ama ayarefo ni ayonkopa. Mpose yen tumi ma onifrani ani nti te se di agenkwane ye ye no ye betumi adi adanse afa nkwaje enhyehye ye no ho akyere afoforo. Ye betumi abue won ti ase ani wo hia asofudie tumi a ewo apam a eni ayoye nimu ho hia. Ye nyane awufuo te se di agenkwane nyane awufuo firi ewuo mu no. Na emom ye betumi mi edin akọ tempo akọ ye tempo ayeye die ama womu a wohia saa no ebeboa ma yetimi enyane womu afi honhum womu mi di adanse ese ye waje nkwate asefo no Yesu Kristo na enam ni tumi ni ne kania so ye betimi apie sum akọ atua e wasase so na ye nim se ye betimi abo afoforo ama waba ne nchen ewo Yesu Kristo di mu amen.
Sisters, we thank you for sharing this evening with us.
Can you tell?
We love you. And you ma, ye da mwa se se mwene ya che enyumre yi. And the primary children of Korea. Primary fuwa nkwa la, omu wa Korea, omu tu nyumu chre ni, anyumu tu fuwa omu wa Temple Square ha. Ye da, wamu wa omu ni ya kasa nun susu ase. Ni wamu wa omu buwa yen, ma ye di sanshi ya mu yibre momo. Kwa anani ayi amansane beto. I am a child of God. Nchiche mu ayi di kani di etosu mienu. Na sister Pike to na obidi enim. Anyumu tufu wane beto nchiche mu ayi etosu nanu. Nyumu na chinu. Ebe ye nyakwenya se ye betie titine ni ugdof. Utufu ayi otosu mienu wo. Atitina fu ayi odin kani mu. Titina ni ugdof kase wye a, anyumtufuwa ni dinshi ya muni bebe wye yebre a ori to let Zion in her beauty rise. Empire ye chatu ono, Amy Caroline White, onuya ba a wawo relief society, mu wo Logan, Utah, young single adult stake mu no debe mayen.
I am a child of God. Thank you, sisters, for this
ejise mudi mi mra no e ba mo bre mo a muntimi nya sa bosheyi esan se ekwan no eye tenie e na eswa e na edimako dan kwemo enu nti no munji mi mra nam sa di nti no ye kasa se ye betimi abobra se na Yesu Kristo sua fo bobra ye kasa fa se be di Yesu Kristo mra ho asem ye kasa se be ye di enigie ebebbo nsempa no ho dawuo na ye di aho odi nyina abobra se na omopese ye bobra ye mu bebre nanso no ye free se emra no udi so a edne ye ka no kure ye wo ye mu bio ha ofri se ahoma ne emrasem ne ebi a densin ebi nti ye hune se enya ade a ebeboae efe ye mia ye ni serebe ya ye be ye bebo ye be diso keke serebe ye betimi akọ anoma bi ye ni ji ho ye wo mrebi so wo ho a emrebi wo itimi busa se nti ye hia ehia se ba di nyakopo mransem so nyina na me ne me kan efasade hun se e me se nyakopo enim bibia yen yenim o ye nyakopo a otimi ehu ade nyina yen ye hu sa no man nyina ono ye gya no onim nyansa o ye odo na owo tumi bebre enye no nko ano na owo odoma pa emaye na owo adwen ba ko pemaye senye ye benya dan kwa na yetimi aba ne nchen eno ntino onim ni ehia ye a eye maye na osan so epe se ye benya ni eye emaye if you believe this se ye jisa no mo we akoma mu dia se ye didi pa se ye ja wo soro no ne botan ne se obema ne ma dan kwa se onim e kwa obetima fa so yi a eno no che se ehia se be di ne mra asem so empo ne ye ye free se edne no ehia se ye hu se kania ono no edi amaye se emboa ye ne ntimi fa abrabo yi mu no eno no ene ekyire ye ekwan se ebetimi akọ ye gya ewo nchem ebra ye yi nyankopon emra edi no ye maye botaya ye betimi agina so ne ye ye eno ma ye benye nyankopon enhyira part of our challenges I think enoma edine emaye wasase su no we imagine that God has all of his blessings ye hu se nyakopon edine hira nyina egusuru a ye nim se ye ndi nyakopon mranso a omboaye nemom nyakopon mra entisa ni etie ne se nyakopon mra ntise insuo a eto egu yeso abrebia na yan kasa yehu ene ye bone ena ayese chinie ena ekata yeso ena ema inshira otogu yeso no ema no ono no mra nsen no eye odo a eboyen se de bia ebetimi aka sa chinie tum se na ebre ya inshira no ebetogu yeso ne nya tumi ewo se ye hu se nyakopon mransen so no enye ade a ewo se eye adwen pa keke enye ade a ye betimi akeka keke ewo ko efidie ba adwen ba so keke anase ade bi ebetimi ahye ye crane every baby keke eye ade a eye honhom ade a ebema ye dan kwa se de be betima nye enigie ene asumdwie na nya dan kwa wo obra eben mu eno ntinu ye wade a wo se yi ade ba ko ne se ye wo ewiase mu nsem a ebre bia esesa ena ekwan ba ko susuru ye wo nyankopon nsem ono ne de no nyansa wo a boshe ne wo mu no ninyina ede odo enimunyam eni tumi ebreye. Tumi no ewo yensem se ebe yi ni epe. Di obo insuyo asase eni esuruma ninyina no. Or training sign about a brabum or catch yourself a coin obeti my first one year and need you any down coin a coin obeti my first one year sunshine, you know, and was so obra once a so unya GD and was so fat Christo Dino a bone also not a fay uti me uye or no a juma not a fay dinner set na dancing ni not ewo abebia obehu ne din ho adanse once you understand ebra ye beti nyakopon mransem so ene nyakopon na abotaye no ye beti ase se ye behu yankase ye ho ne ehu de ntia ye wa hasesia se ye nya sa adwene we a ye benya enkranhye na yetimi adi nyakopon emranso na fe ye benya akomade se ye beti nyakopon mransem ne anye enigye o Empo omo a omo hu se asori yi no omo se omo ko asori ko sere bia no omo nya odo wanyankopom mu no omo ehunya asomdwie na efe omo enya ekwan sere bia omo hye omo hu den ewa asori mu no omo eni begye ewa asori mu no ena yewo omo so a omo de omo ko asori ne keke sisters And your man, a who he has yebeko asore but I'm bia, nemo, yankopon, a here say ye benya gidi ewonimu near nunu, a fair sorum, say a beco asore keke. A single mother of two women can send back in chemo. Nan say, mammy be, or yare, no ya chicken post, na or enkola mienu. Na yare no estreko ne maso na fe ejuma na was oye ofie no na fe aye denden din ama no fe na enkukuo efia na ehonomo eye fefefe no fe na hoye tantan tan enkukuo egugu ha se kuku emu ofi ntade eguha ama babia ye basa nti ebrebi bra mami no ho chire wo sa no mani mu no na opeso osumpo na efe otese obi ebo nipunim okobi epuno na eye ne visit teachers for na aba no na omuhu se na sister no ne ho e chire no omuhu se ne fie ho aye fin omuti omutimiti enkola ne se omusu na sister sister na ka ompese omopese omuye bibi keke se ne asori na achire omse omunya It was enka ombia ombeka omama ni bibika krebi na o maka ache ni se oh ya feel was sorry na o masan ka ache se eh se u hia bibia e ya na waka ache ye nemom omukan se wanka ombeko na ko maka se oh ene de yetima ko ye visiting teaching ti ani age ne ene de ni se omo anyesa na omo ye christofo enti no omo hu ye se omo nua bai ehia bibi efe omo boa sister yi omo siesie fi honomo omo boa no omo boa nua bai efe omo frefra manfo e ma omo de enoma ehia wo fi hono e bai no na efe omo fi honomo kono omo kono na efe sister yi na osumpo na osun se na ni age se obi etimi aya de sonko ewa na brabom efe onua baa ne ho chire no ohun visiting teacher no eye ade sonko enye se bibia asori ne dia chichire ye keke se ye beye keke yes visiting e no kre visiting teachers e was se da bia omuko eni kwan se omu eja tum kra nemu ehia se omu ye ni nyankopon peso yeso omo bedo omo ho no se ye de nyankopon emra eye bibia en ehun ehia ye hu ni ehia ewo obranim ye nya enshira efri se ye de ye bebo brano ye bedi mransem no so ewo neji mu no Se ye di nyanko pomran sem soa. Ede ema ye nijie. Enye bibia ese ye so. Enye bibia ema ye etosini wakwen bi so. Nemo ema ye so. Ema ye nijie. Ema ye jidie. Na ye timi. Anya. Honhom no ewo ya brabo mu. Na efe ema ye enida soo. Na ema ye awe chichiren so. Ema ye honhomu tumi. Ena ema ye enijie. A ebe wo ho abrebiem mi nyama mu wo nyankopon mu se modi mfie nwotwe anase aduonu nwotwe ade ba ko a mepese ubehu ene se wo ye nyankopon ba odo wo ye nyankopon ene nyankopon ba opese ope uyie ni obo asasi eni esro no onimo owo ho adwen ampa nyankopon edo ene ene abrebia ontwense obesesa anase obegia boni awoye odo sesie onimse wo mre onimse wo ho e chiro onimse obom pa e chiro no sesie no odo onim ebra what so ono no ensem so na wagi wanya gidie woni mu empo ebra na enom a wo won chenyi na eye den onim ahonchira wokom onim ebra wankasa watosini wo kwan bia so so sa no menyi na echi no odo na onim enkunim dia widi no onim ne opese oye na onim senye oboa amanfo enu nti odo odo esan se oboa afoforo no empo se woto sene no ebra wo kra wo ho chire wo wankasa wade so anso no onim ho bibia ohu kwan bia so onim wo senye woti ankasa ankasa na odo ene ene danyina enu nti no ufi se ehia nyankopon se wo she makeup a efe ana so she atade efe ana se wo tiri nwi efe wo dwin se wo hu hia no se wo ni na vofo bebre ewo kuakra ewo efidie badwin ba so ana wo dwin se opese uma arreho chichiro se wat obi eka ensem hunu bi chirewo ewo baabi a ehun hia ufri se se osiesie ho ana se senia amafo enimu no enu hia ono nyankopon ana ono na obo osoro eni asase no odo enome yinyina hia no na e waso hu se odo na wo to me se obeye sene ono no epe no untimi dwene odo sronko a owo ma no opese unya ne wakoma epe na watimi asan ba ne chen na motimi abobra mi di adanse e chemu se e kwan a yebetima fa so akọ ne chen no e was say ye yi pesem nkum nya efiemu na efe ye timi esom afoforo enuama no munji Kristo Yesu ajenkwa ne ndi ye ndi ne mransem so empo ye mpo obrase ne Kristo eche ye no e wo ne jimu e mempa bo se ye be hu nyankopon dosron ko a owo mae no e wo ya brabo mu na ye benya gidie e wo nyankopon mu na ye timi ahye ye hu den na ye timi adi nyankopon mransem so na ye do ne mransem so na ye timi abo brase no no se pe e wo ne jimu me hye mo bo se se ye yesa yankasa no ye be hu yankasa ye hu ye ye be hu se Nyankopon ese ye ne baba na enu no eye adesun ko kese na onu nyankopon a owo wiase obo wiase nyina me di saa no me ho adanse se na suani e wo Kristo din mu. Amen.
Dear Heavenly Father,
Yeba wonim abredi dwumadi ba wieye. Yakoma mu ayem mai wonsem mai yetie. Yedase wo enuanom ma ayonkofa yenya ni nsem ayetie enadue. Yedase wo yempanyimfo omudi yanim ani adu ayenya afri wo mo ho. Yes, rose ubeshrayen. Wo abra ye hwe nim se ye beko temple na yenya nshura ebefi mwaba enam ensempa no so yesro so beboa ye ama yetimi apega ye hwe ho na ya hwehwe omo a omuhia ye mo a na yetimi aboa wo mu ye da sene ye komshe ni Thomas S. Monson yesro se obesiesie ye abra ye twen general conference. Yeah, that was senior doll. We need to come with Jesus Christ to demo. Amen.